Hello, Putin. Are you in a man? 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 Samba way. Are you in a man? 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 Samba way. Am I like him? I got a patchy scene. Patchy, evil. Niti utandi mani, konje uhamba ngani, wena ubuza bani. Bekumele uyenze iplani, lokuthi uphume nge-strati. Bese uthathi dasti, ungabi nendaba noma ungatshani. Bese uphuza amanzi, angithi awunamali. Wesisi nalivati, uphuze uhlale phansi. Thule ngathi uyasi, zonke iy'ndaba zamalayinani. Hayi man, uyaphapha man. Uyinkinga man, awunamali wena. Uyaspita man, usibhekile wena. Uyaphapha man, ozalana wena. Sukalana man, hayi wena man, izalana wena. Hey man, uyaphapha man, awunamali man. Uyaspita man, uyakhera wena. Uyasibheka man, ozalana wena. Sukalana man, ozalana wena. Sukalana man.
I know.